DJ Music.
Mapenzi sasa ni bala, vitalao mwenji ya panda, dhuluma nyingi na ujanja, nagopa tendwa mijama, nidhamu ya pombe na kata, kudanganya moyo ndo hoda, mambo ni kupendwa leo, kesho na kuachwa, moyo sitaki naogopa mapenzi siwezi maradhi ya moyo kumeni donda la roho ni tena donda kali kumeni donda la roho ni tena donda kali hayana rafiki wa dhati hayana mwenyewe hayana rafiki wa dhati hayana mwenyewe
Ejima Antare Matiro de Suse DJ Decide. Ej respect love, ej respect love. Azali malabo.
Vita vya jana nilioni wanakatoswa hadharani kapiga goti usidhani chozo kikubwa kumbe noti kumbe mapenzi mkataba hela kiisha tuachana yale ya chikusowongo bila nalizwa na kichuna undo mchezo digital simwa vitenzi kileleni kana kufuru sameheni ila kulia ndo siwezi kama mshamba ni iteni tena kusema nisemeni mana ujanja misijuni aloanzisha kampakani kaleta janga kato O kibuku cha mapenzi sumu Na tena kinazua wazimu Mwishoe ni kwenda kuzimu
Naogopa mapenzi siwezi Oh, maradhi ya moyo sitaki
Cheza.
Nini bwana?
Amjamini anaumiza? Hey, producer Tash. One more time.
Changanya danganya sana fani mapenzi ndio hai chuki na choyo kwenye kaba yale ya babu na yaona changanya danganya sana fani mapenzi ndio hai chuki na choyo kwenye kaba yale ya babu na yaona 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 yale ya
twende
au mchezo mwaupenda ila ni hatari yanaweza kukutenda hata uwe na mama
cheza
mapenzi ni sumu kali naogopa mimi sitaki mapenzi ni sumu kali naogopa mimi sitaki
funny
mapenzi funny oh mimi naogopa mapenzi funny
yo they call me hard flavor Rams Chidari always like all my people my fans Na kama kawaida mnaoga radhi. Kuja wewe. Te amo. I mean I like you all. Ogopa mapenzi.